Wakivujisha vifoto vya utupu, kujisnapu kuonyesha vituku. Hawana lolote ni wizi mtupu, pepo utawapitia.
Wanapenda kikikiki, wanaposi wakijigijigi. Hawatembei bila wigi, pepo utawapitia.
Wale wanaotaka kuolewa, wapite mbele. Wafanya biashara imedoda, wapite mbele.
Wale wanaotaka kuolewa, wapite mbele.
Wafanya biashara imedoda, wapite mbele.
Sulisuli, hauwache unakombele.
Sulisuli, haunaga kubembele.
Sulisuli,
ukikupata umependele.
Sulisuli,
uchaguzi umekaribia, karibia. Walojipanga kuiba kura utawapitia, wapitia.
Upepo unavuma kushoto kulia, kulia. Wenye ila mbaya wote watatumbukia, tumbukia.
Upepo utawapitia.
Wale wanaotaka kuolewa, wapite mbele.
Wafanya biashara imedoda, wapite mbele.
Wale wanaotaka kuolewa, wapite mbele.
Wafanya biashara imedoda, wapite mbele.
Sulisuli,
haunaga kubembele.
Sulisuli,
ukikupata umependele.
Sulisuli,
upepo unapepea.
Sulisuli,
hauwache unakombele.
Sulisuli,
haunaga kubembele.
Sulisuli,
ukikupata umependele.
Sulisuli,
sulisuli.